exclusive from Zama J Max. Come in over ya. Serious for Filimba.
Single mining.
They cross gout low. Bitch to the eye.
Ultimate Vibes music.
Gawaima ulejo. Umaku ya mkushana. Na makero ya nafai kama pepi. Musende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi.
One great chave, all emotion out while I'm not cave. If you're so getting shabby, Kukula the colony with Zimbabwe. Show send go on you, new. Nishine Fibongo mena new moon. Gana we mumble and over cafe kupuluka. Living my life got to pulu. Ya we makana imakanawe. I'm a willow panko loco. Sharp no tattoo le cocola. Bula let ya no tolo do. Teleli telelizo. Einstein in a mindizo. Chali temo kwangalina mumamina. Chinda chimutala cha vivo.
Gawaima ulejo. Uwaku ya mkushana. Na makero ya nafai kama pepi. Musende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi.
Mpepi ya mchipi.
Tumubike mchipi.
Mchipi.
Gawaima ulejo. Bula penya bula pere na mashoko. Kukupanga panga kuba finger zoko. Tuku na ufwala kona soko. Waibada wa shapansi wa munonko. Nona no kuyo kuingila fechonsiomu. Uru shingwa kulu kile mamu inyomu. Naka safety ni P1 kuyukomu. Nameso nyumu mwine mudi kijomu. Kuchipanga kwa bize town fako laka. Inefisini na ripompa na ena maka. Ukwagule kutwishka mwane joka. Gawaima ulejo. Uwaku ya mkushana. Na makero ya nafai kama pepi. Usende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi.
Mpepio, mchipi.
Tumubike mchipi.
Let's
mchipi.
Gawaima ule ndu apa. Na makino ya lafwaika mpepi apa. Njevela kona kaputa kukesi apa. Nitibunzi ya bolesa apa. Sikama noma kumufunya mchipi. Ama kelo kuwa ketana ngobepe. Ninona fighti kuleba fiyama sip sip. Ama kelo vale fwaika mchip chip. Ilefifia sonchi fula fula teka seka fe. Nalikuwa tempia son kora kora fe. Bikira pomano tujoine mukamba. Ama swagi tukulangi
kusamba. Gawaima ulejo.
Uwaku ya mkushana. Na makero ya nafai kama pepi. Musende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi.
Mpepi ya mchipi.
Tumubike mchipi.
Mchipi.
Gawaima ulejo. Uwaku ya mkushana. Na makero ya nafai kama pepi. Musende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi.
Mpepi ya mchipi.
Tumubike mchipi.
Heyo Zenga Mine, The Glass Gout Low, Dima Nasia, Super Zayonde, Mago, Chimara, Copa La Visa, Young News na Snapchat, Moze One.
Oh, yes, I'm saying the world.
Yabaku.
Music. Come on, let's
come on. Exclusive from Sam Up Dutsi.